Amawubo 53 verse 1. Isiwula sisenhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Iphambeko zabo zimbi ziyanengeka akakho owenza okuhle. Verse 2. UNkulunkulu esezulwini uyababheka abantwana babantu ukubona uma kukhona yini nokuqonda ofuna uNkulunkulu. Verse 3. Baphambukile bonke, bonakele bonke. Akakho wenza okuhle, akakho noyedwa. Verse 4. Abanakwazi yini abenza okubi, abadla abantu bami njengalokhu bedla isinkwa, bengakhuleki kuNkulunkulu. Verse 5. Besaba nokusaba, lapho kungekho kwesabisanga ukuba uNkulunkulu wasakaza amathambo akhe, uwamisa ngakuwe wena ubajabusile ngokuba uNkulunkulu balahlile. Verse 6. Sengathi kungavela ukusindiswa kwa-Israyeli esiyoni, kuyakuthi lapho uNkulunkulu eguqula ukuthunjwa kwabantu bakhe, uJakobe ethabe, u-Israyeli ajabule.